Coco Music Kizzy.
Apprise Music baby.
Manjua once again.
Tunamwagilia moyo mpaka kuchwe, mana tuijui kesho, swindo sali ya mtume. Wale vya tuna uchoyo, leta tunywe, siku iacha pombe, labda mpaka Yesu akuje. Yeah, kuna kapisi flani kalinifata, kakasema Franco na kupendaga, yani kule TikTok wendo mebamba, una mapigo flani vinapendaga, kaka endelea kunisifia. Eti kweli Franco unavutia, natamani hata leo nipe mimba, kaka paga wana nyimbo kaka nimbia, kaka endelea kunisifia. Eti kweli Franco unavutia, natamani hata leo nipe mimba, kaka paga wana nyimbo kaka nimbia. Mnyamwezi nkajona juu,
mademu wate kujeni,
mbadi sina tanu,
bisa situpa pembeni,
Salafina wini suzi,
ote pangeni foleni,
ukita kujua vizuri,
tukutane kwenye
tunamwagilia moyo mpaka kuchwe, mana tuijui kesho, swindo sali ya mtume. Wale vya tuna uchoyo, leta tunywe, siku iacha pombe, labda mpaka Yesu akuje.
Tunaikuwa mapopo kwa kukesha ba, hatuhofi chochote tunamwaga chapa.
Waita,
zungusha raundi tena lete papa, wapigie na marafiki waje hapa, wambie huku kimenuka kumedamsh, meza imechafuka wana tuko full cash.
Ni furaha
kulewa na marafiki nasikia, bwete bwete yuko mbuya najitapikia, kunyolewa ila chunga usije kusinzia, kuna wana hapo kati wanakupimia.
Sisi ni walevi, tunapenda pombe, tunapenda pombe, shimo limetema, niko na wanangu tunakula gambe. Sisi ni walevi, tunapenda pombe, tunapenda pombe, shimo limetema, niko na wanangu tunakula gambe.
Tunamwagilia moyo mpaka kuchwe, mana tuijui kesho, swindo sali ya mtume. Wale vya tuna uchoyo, leta tunywe, siku iacha pombe, labda mpaka Yesu akuje. Twaipenda pombe, asote twaipenda pombe, twaipenda pombe, inafanya tupate fulaha. Twaipenda pombe, asote twaipenda pombe, twaipenda pombe, inafanya tunakesha ba.
Manyoni Flavor Franco Music, Dupi on the air, I see.